ndo baraka anipe. Kama ni yangu basi ni yangu, huwezi get. Dalivit kungangana ndo baraka anipe.
Humwaka lazima nchatishe kwa TV, radio, wase wanione. Humwaka lazima nifanyele kitu, wase wa gazette wanisome. Humwaka lazima nyongeze bidii, lazima nyongeze bidii. Yeah, humwaka more blessing on me, more blessing on me. Uliza jina najua nimekuwa ka threat, siwezi pinga na ishika samaki eti maji ndo maisha, na wasili kikamati na bado siwezi pisha pisha. Blah, nilirada mko wengi bas, na midomo zenye zenye zimejama kas. Alhamdulillahi niko uhai, sipishani nimepaka mbali walai. Yeah, nini simu mendea maseo, mebango mitoku mwinayo. Oh, ndikulia nendea kwikala nichene sawa kwa ena kwa yutene na ten. Humwaka lazima nchatishe kwa TV, radio, wase wanione. Humwaka lazima nifanyile kitu, wase wa gazette wanisome. Humwaka lazima nyongeze bidii, lazima nyongeze bidii. Yeah, humwaka more blessing on me, more blessing on me. Yeah, ndona anza na misi na mwisho, naifanya vi simple ju misi na ego. Washa nikubali nikiwa ivo ivo, we kama ujui abari ndo hia. Maheta na wasulubisha design cool, soon mta bow down mnisifumi mkuu. Daily sala kwa magoti niki call out Mungu, niendeshe gari at least niache kwenda mikuu. Dingwa wia nikea tavia, ndiendete kumangwa kwa lota na wia. Dingwa wia nikea tavia, ndiendete kumangwa kwa lota na wia. Humwaka lazima nchatishe kwa TV, radio, wase wanione. Humwaka lazima nifanyile kitu, wase wa gazette wanisome. Humwaka lazima nyongeze bidii, lazima nyongeze bidii. Yeah, humwaka more blessing on me, more blessing on me.